Na kedive melu n'obodo ebe niile amụlonye na-ego amụlonye na-ego a na-abịa ebe niile signboard ndị iyi aka mkpụrụ obi ndị nsọka ọ na-abịa ebe niile kedive melu ma ndị nne ma ndị nna onye ọbụla ụmụazị ma ụmụ okolomo ụmụ agbọghọ
ebe niile obodo a na-enwe aṅụrị onye ọbụla na-enwe aṅụrị maka ofu onye
bịa ụmụaka a ọ bụ na ọ na-amarọ na onye kpatara ego n'obodo na-emelu obodo ife nwee ezigbo obi nwee ezigbo omume nọdụ na-enu ya wee bụrụ ezigbo mmadụ ọ bụ na ọ na-amarọ n'obodo ga na-ekwu maka ya
akwụkwọ wee gbaba mbọ ka nwoke
Ogu si akwụkwọ wechuru ego oyibo. Amụrụ onye na-ego n'ọtara abụbuo. Wabali mba wee kpata ego oyibo. Kwesị na ọ ga-abịawa n'ọbịa ma zuo. O wee gwa ju webụrụ ego n'isi. Emmanuel Waga Chakego, Emmanuel Fugo, the angels of blessing, Emmanuel Nivi Nachono Wabiago, Amulo Nenego, Kibu Edilo Banyemfeo, Kibu Edilo Banyemfeo, Nenifo,
Nenichacho.
Na kontati melenkale o obodo dị n'iche n'iche gị male ịnweta kọntaktị chọba mụlonye lọndọn nọchi ya n'aka saụt afrịka amerịka nọchi ya n'aka tailand n'ọba ebe obibi india ọstrelia na malesia kedu obodo a ga-aga ya libia chọba mụlonye onye nnekwu ego amụlonye meka ije dụlụ m igbo mfe maka na ọ bụ enyi eziokwu imekọ ibe gị na mụlonye ịmali na ezigbo mmadụ dị n'ụwa ịmali na ezigbo mmadụ na ọ dịla ofecha amụlonye onye nnekwu ego amụlonye si mụ kena nịa chief nicolas asona egwu na mụ ezinna na ga-adị yasi mụ kene mami lọọlọ veloni ka nwa maka ọ na obi nwanne obi nwanne nwanyị ọma agwọ mụrụ ọmụmụ n'ime ka yasi mụ kene step mọdi ya lọọlọ katrin ọ na ọ dị beze nwanyị dị mma dalụ mama na ị ga-adị yasi mụ kene nwunye ya eze nwanyị na-emepela akụ n'ụba ụzọ agbọgodu nwanyị ma agba mma mmachi asọna agbọgodu nwanyị dị mma ya bụ CEO mma beauty world cosmetics mma gross favor enterprises agbọgodu n'igadi chukwu ji ọmụmụ gọzi ebe chukwu na-enye sọna ada ada sọna na ịga-adị chinemeli mụ asọna mmeri chukwu asọna chukwu emeke asọna ndụ mụ si na chi asọna yasi mụ kenele nye ụmụnne okwu dịrị ọna na ịga-adị alụsị na-eji ụka n'ihi aka alụsị na-eji ụka nye kene frọles ọbịageli n'ụlọ zakịọs ugwu asa mma nwanyị dị mma kenyeli m okechukwu ọna oke test indonesia nwanne m n'ọya dịlụ n'mma ikechukwu ọna oke ibo na tailand kenyeli m chukwu ma ọna ọya ntụmanụ na tailand onye ọma jide nnukwu iji jide kiji n'ọya dịlị ya mma uche chukwu na igrepita ịgadị grepitan ịgadị kedu chinedu emmanuel ọna nwata togo aka na-atụ taxi na naijiria aka na-atụ ụdọ na naijiria chọba ndị ohi ya ezigbo ohi ka ajọ nwanne his excellency peter mba the executive governor peter mba the executive governor of enugu state peter mba onye ndu gị chịrị anyị gaba onye chukwu n'ụlọ ọchịchị chikolis egomuzọ ego m ụzọ na mozambiki onye nnekwu ego ego m ụzọ ọganihu ọga na-ebulu oche onye ego ego m ụzọ dike ọgandị ọga na-ebulu oche ego 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 kamoli gbagbagbodogwu bresed victor oluchukwu wọdụ banki dị remeka ebube chukwu ụzọ na nsụka ceo vicmo foundation vicmo overseas nigeria limited ebube chukwu ụzọ ọba ego ebube 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 ọba 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 wedebachi bụ ike anya ọgụ nwachimeleze na nsụka ebele nwe ndị mmụọ ozi meli ngozi nwachukwu meleze nwachimeleze Machio Machi meleze na suka o Oye mune gandio Chimike anyoko Neni ba o Amulo nye nego Wone me na pili pili Odala nye gada
Kimala na mbadi neba na Baji konta chiji deko magulu kawele Ndare mikili na vabu nilo cha
Yesu omago, nenu wezikeo Omago gadilili, omago gadilili Enolea
Omago gabio wosa
Yesu omago, omago gadilili
Omago gabio wosa
Chief Charles, ubuja anayo Okiriko, okiriko, oi Okiriko na pele Isini walaguo Okiriko na pele Easy boy, you okiriko.
Easy ni walakuwa.
Onyeka abuchi mama. Odogu na jamini. Odogu bike na jamini. Onyoma o. Onyema ya lele yama. Nonso eze wene. CEO. Nonda wata. The real estate mashant. Onyoma o. Onyoma no ya lele yama. Igwe giba tenaji Igwe deke The top of Iaka Igwe 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 Ome maswelu nebechi Ono dugo Ono dugo Odegwe ma onyama Ona dugo, lubi keke ndana denugo. Yabu CEO, abenu Max, Motors, Nigeria Limited. Onyeko, yabu CEO, Grandmac Restaurant and Cafe, na Indonesia. Ogala ngi ngiba ngiba, onyeko. CEO. Senator Burundi change na Indonesia onyo boss is in ayaka nekena ono dugo odegwe ma onye chimeleze nyagabu chibonyaka chukwu machukwu otugwe nyinyo etugwe nyinyi bonde nugu namuli nobode nugu otugwe nyinyo Ebolam, odogu na kongwa Odogu, infinity akumaka Obwabi infinity na Thailand Wanyamati da kijia Ogalanya chuli meleze yama Ayimohana yama yama Chasimba Ayime bwigwe Ya bwigwe na noba Obana suka Onyinye chukwu nyeli Onyinye chukwu nyeli ndi suka Mbatu oni
Ebu iwe
Ogalanya ebu iwe Onyinye chukwu nyeli na suka CEO CVD Properties Onyinye chukwu nyeli ndi oba na suka Onyoma no ya dele ema Imade lukwoke negade Mayor Nasuka, Mayor Nasuka Ikuku Nasuka Dalo Ikuku Ikukundo Nasuka Ikuku Ikukundo Nasuka Ikuku Amanonya Ikuku Nasuka Nani Ba Amulonya Nego One Mena Pili Pili Ogala Nyanga Onoja Ibani, Alajiba, Nenubu, Nenubu Sike, Alajiba, Ogalanya, Alajo Nyebo, Alajo Nyebo,
Alajibo Makama,
Onyama, Alajo Nyebo,
Alajibo Makama,
Iwa Wadani Gadi. CEO, Epo Oil and Gas, CEO, Mega Choice, Real Estate, Alana Zonga, Chief Chukulota Odo, JP, Ozulumo Banyana Suka, Member Ayaka Exclusive Friends Colabo, Onye Mezayo Bialugo, Mezaya Bialugo, Mezaya Bialugo, Mezaya Ndesuka, Obiago, Mezaya Bialugo, Jepi Nasuka, Dangote Nasuka, Onyebike Nasuka, Mezaya Bialugo, Mezaya Ndesuka. Money no grief finish on your mouth. Na Lagos again, I go. Oh, you more devil, Lodikaniza. CEO of that plaza. CEO, I keep your real estate company and developer. Oh, devil, Lodikaniza. Ogalana, I am the name. Come on, everyone, I'm a bad dumb. Then what can we? Ogalanya gijibam, makana made kavolo jebe badano. Udubudi ke, yezo binugu. Chief na ba chindo baza onantosi. Mirie gona zobolo. Ogalanya bishilezi, yezo binugu. Anu molobi. Ogalanya gijibam, yezo si udo. Ogalanya bende, natosi makama. Nyabusi o. West African Limited. Is that good enough? This is the 18 years of youth club. Because of the man, 20 years of the triple chief. When you go,
I'm